Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aho muri hose kandi mushobora kudukurikira uko tubageza ibiganiro n'amakuru ku rubuga rwa internet www.radioyacuvewa.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Kuva kuwa mbere ku itariki ya 27 y'ukwa gatanu kugera kuwa gatanu tariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatandatu, Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda iri mu cyiciro cya gatanu cy'ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi. Umwarimu witabira umurimo ufite imyigishirize inoze n'ipfundo ry'uburezi bufite ireme. Iyi rero niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru cy'ubukangurambaga. Ubukangurambaga buzakorwa mu mashuri 900 mu turere 30 twose tugize igihugu muri iyi minsi rero buzamara. Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda ivuga ko hari byinshi byakozwe mu kuzamura ireme ry'uburezi, ariko ko hakiri n'inzitizi zikenewe kwitabwaho mu rwego rwo kugera ku ireme ry'uburezi ryifuzwa. Inzitizi rero ni izihe? Ibisubizo ni ibihe? Nibyo tuganiraho na Dr. Safari Emmanuel, ahagarariye mu mategeko ihuriro ry'imiryango iharanira guteza imbere uburezi bwa bose mu Rwanda, REFAC, Rwanda Education for All Coalition mu cyongereza. Simbatindiye rero mbazanira umushyitsi. Dr. Safari, urahurakoma? Murakomeye rwose? Nuko ngushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo ubudutize n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku kibazo cy'ireme ry'uburezi. Ariko rero mu magambo make cyane banza utubwire, iri huriro ryavutse ryari? Mwagize igitekerezo cyo kurishinga mushingiye kuki?
Iri huriro rimaze igihe rikora, maze nk'imyaka 5 rikora, rihuriwemo n'imiryango yo mu Rwanda itari ya Leta ikora ubuvugizi ku birebana n'ireme ry'uburezi, n'ibibazo bikunze kugaragaramo no guteza imbere uburezi mu Rwanda. Tumaze igihe dukora, ariko mu buryo bwemewe, tuvuga ngo mu buryo bw'amategeko, icyemezo kemerera gukora twakibonye umwaka ushize
w'ibihumbi 2018.
Twakibonye, ariko na mbere yaho twarakoraga, twarahuraga, kuko ubwo bwisanzure bwo burahari, abantu bamaze kugira ibitekerezo, ntabwo bagira inzitizi yo gukora ku bibazo byose biba biri mu gihugu.
None se kugira ngo iyo miryango ni 23 nimba ntibeshye yose hamwe kugira ngo igire icyo gitekerezo cyo guharanira ireme ry'uburezi, byaje bite? Mwahereye kuki?
Icyo twaheraho cya mbere tugomba kumenya twese, kugira ngo uburezi ni ipfundo ry'ibintu byose. Icyo twageraho cyose tugomba guhera ku burezi. urwego rwose waba mu nzego z'ubuyobozi waba mu nzego z'abikorera waba mu burezi y'ubuzima ibintu byose n'uburezi
n'ubunyamakuru
kuvuga ngo rero
nari mvuze ngo n'ubunyamakuru twebwe dukora
ni ukuvuga ngo urwo rwego yari umaze rumaze rukoze neza ibintu byose byakora neza urwacu iruhande twaravuze dukwiye gutanga umusanzu nk'abanyarwanda kugira ngo tugende dukurikirana uburyo uburezi bwifashe mu Rwanda uko buhagaze ibibazo bya birimo tukabishakira igisubizo hanyuma twaba tudafite n'ibyo bisubizo tukareba abafite ibyo bisubizo kugira ngo ireme ry'uburezi rigende neza.
Mbese mu magambo make mukora ubuvugizi.
Mukora ubuvugizi bishyira ubuvugizi si ubuvugizi bitavuga ibyo ukoze ubuvugizi ubona uvanga ubuvugizi bufite ufite aho ukora ubuvugizi ubakeneyeho ibisubizo ariko natwe ibyo dushobora gukora tukabikora kuko no muri iyi coalition harimo n'abarezi harimo n'abarezi bakora mu rwego rw'uburezi ku buryo batanga umusanzu wabo kugira ngo ibintu bigende neza.
Nuko mwigeze rero gukora ubushakashatsi ku kibazo cy'ireme ry'uburezi hanyuma musohora inyigo musohora icyegeranyo mwasanze imbogamizi ziriho zituma uburezi bugira ikibazo ireme rigira ikibazo ari izihe mu magambo make?
Wenda imbogamizi ntabwo zabura imbogamizi zirimo kuko duramutse urwego rw'uburezi rurumutse rukoze neza ijana ku ijana ibintu byose byari bisa neza ariko twasanze muri make mu nyigo twakoze hari ibibazo byinshi bimwe na bimwe bigomba kubonerwa igisubizo dusangamo hariho ubucucike mu mashuri abanza buriya ubucucike bigomba kubonerwa igisubizo hari ibibazo by'abarimu bakenda nabyo bigomba kubonerwa igisubizo hari imishahara y'abarimu igomba kubonerwa igisubizo hari ugiye kureba mu by'ukuri ukareba ku birebana n'ingengo y'imari byitabwaho ku rwego rw'uburezi usanga ikiri nkeya cyane ugereranyije n'ibyo twifuza haba mu ikoranabuhanga haba muri siyasi na tekinoloji hari byinshi twifuza ko byahinduka ariko wajya kureba uburyo ingengo y'imari nayo yitabwaho kuri urwo rwego ukavuga uti ese tuzagera henshi ndetse n'utwo ngutwo twifuza yuko twakemuka cyane cyane ko igiye kureba usanga na population y'u Rwanda igenda yiyongera ubwo ni bigenda yiyongera hagombye gutekerezwaho cyane ku myigire y'abana ubu ngubu n'igihe kizaza.
Naho ku byerekeranye n'imfashanyigisho zo murazishima se
imfashanyigisho ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iterambere turebye iterambere n'imitunganyirize y'urwego rw'uburezi hari ibintu byinshi bigomba gukemuka kuko ugiye kureba nimba ushyize ingengo y'imari nkeya mu rwego rw'uburezi ni ukuvuga ngo imitunganyirize imyigire kubaka kapasite y'abarimu ntabwo izagenda neza gushaka ibikoresho abarimu bazakoresha ntabwo bizagenda neza yewe nta nubwo uzabona abarimu wifuza urabona ngo rero harimo imbogamizi cyane cyane ushingiye no kuri icyo kintu cy'uburyo ingengo y'imari yitabwaho muri uru rwego rw'uburezi usanga tukiri inyuma gukeza.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Umutumirwa Dr. Safari Emmanuel ahagarariye mu mategeko ihuriro ry'imiryango iharanira guteza imbere uburezi bwa bose mu Rwanda. Kuri telefone dufite Mahoro Bireme. Mahoro we wiriwe?
Wiriwe.
Uri hese Mahoro?
Ya, i Musanze.
Nuko rumwanya nuwawe. Yego.
Murakoze. Ye mbona ireme ry'uburezi kugira ngo ritere imbere rizamuke ni ukuvuga ngo abarimu bagomba kwigisha ibyo bize. Iyo umwarimu yarize uburezi agomba kwigisha uburezi. kuko sinzi impamvu ukuntu umwarimu akuze amashanyarazi ariko ugasanga ari kwigisha mate fizike. Kandi ikindi mbona ntabwo ireme ry'uburezi ryagirwa mu gihe mwarimu yigisha ibintu acumva neza kandi nkasasiguye. Urumva ko nta hantu twaba turi kugana mu ireme ry'uburezi, kuba abana twaba turi kubaruga mu mutwe. Ikindi nanone mbona kugira ngo ireme ry'uburezi umwarimu nawe agomba guha kugira ngo abe yageza ku banyeshuri n'uburezi rifatika. Kuko ikibazo hari ikibazo hari ukuntu ugira mu bigo by'amashuri ugasanga imfashanyigisho ni nkeya, nta bitabo abana bagira byo gusoma, ariko na byo ntitwakwirengagiza n'ibigo bifite abana bakurikisha.
Ye Mahoro, urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umenya na telefone ye yacitse. Ibyo rero byose Mahoro Bireme turagushimye rwose. Niko se Dr. Safari, ibi ngibi Birema avuze hari icyo wakongeraho? Dr. Safari? Halo? Ijwi ry'Amerika, sinzi hagomba kuba hari ikibazo cy'umurongo na Dr. Safari Emmanuel, umushyitsi rero w'utuganira ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Mbibutse ko nyine muri iyi minsi Minisiteri y'Uburezi iri mu cyiciro cya gatanu cy'ubukangurambaga kuri iki kibazo cy'ireme ry'uburezi mu Rwanda. Mu gihe rero bakinshakira nanone Emmanuel, ndakeka telefone yananiranye, inshuti zacu nagira ngo mube mwumva aka kazi iki.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350 kHz, 15,675 na kHz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, inshuti zacu muratubabarira umushyitsi telefone yiri kugenda itugora, ariko hagati aho ngaho kuri telefone dufite Emmanuel Musangafura. Emmanuel we?
Nakaramenda bumva.
Wiriwe neza? Uherereye he Manwe?
Uherereye mu karere ka Nyanza intara y'Amajyepfo y'u Rwanda.
Ye. Nuko nimbara warufite ikibazo ubwo ngubwo urakivuga tucyandika nyuma umushyitsi telefone ni twemerera none ntimugezeho ariko ushobora no gutanga ibitekerezo byawe rero. Umwanya ni uwawe Manwe.
Murakoze cyane. Numvise mu kanya hari mugenzi wanjye nawe wari urimo aratanga ibitekerezo. Ikibazo yari afite ariko ntabwo njya kubigi. Ukibaza n'ibyo umuntu yize ntabwo ari byo ari gukora ku iki gihe.
Mu magambo make nawe uragusha ku byo uwakubanjirije Mahoro Bireme uri Musanze yavuze.
Nicyo kibazo nari mfite rwose numvaga nk'uwo mushyitsi aba yadusubiza ku icyo kibazo rwose kuko nibaza ko atari njye ukibaza mu Banyarwanda bose njyenyine hari abantu benshi babyibaza. Ibyo reme ry'uburezi aho byaba rishingiye uko ubona ahubwo nimba ari n'andi mahugurwa leta yashyiraho y'abarimu twibaza gahunda nka leta yaba ifite kugira ngo iki kibazo gikemuke.
Ikibazo cy'uko mwarimu akwiye kwigisha ibyo yize. Yee Musanga ko urakoze yego.
Hari abigisha ukabona nta bumenyi bafite mu byo bigisha.
Yee Musanga ko urakoze.
Urakoze cyane.
Yee Dr. Safari wagarutse.
Yego muri
Nuko. Yee mu magambo make rero hari abantu babiri telefone yawe igihe yari yacitse tuvuganye Mahoro Birema ari Musanze na Emmanuel Musanga Mfura ari Nyanza. Uwe ndibwira ko amwumvise agace bose baragusha ku kibazo cya mwarimu ko akwiye kwigisha ibyo yize. Nuko hari icyo babwiraho?
Mu by'ukuri ibyo bavuga nanjye ndungamo mvuga yuko umuntu wo akwiye gutanga ibyo afite. Kandi ndumva navuze yuko mu byo dusanze tubona iyo dukurikirana uru rwego rw'uburezi abarimu bo barahari ariko mu by'ukuri bakeneye kubakirwa ubushobozi. Bakeneye kubakirwa ubushobozi kugira ngo bagire ibyo batanga koko bifatika. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo ntabyo bafite batanga ahubwo ibyo batanga bakwiye kubyongerera baga muri mu mahugurwa bagahabwa ubushobozi buhagije bagahabwa ibikoresho ndetse bakubakirwa ubushobozi kugeza n'igihe abo hanze nabo bifuza kuza muri uwo mwuga. Mu by'ukuri ni umwuga ukwiye guhabwa imbaraga ku buryo wifuzwa kugira ngo ejo neza muri twari dusohora abantu bazima abanyeshuri bazima nyine bashobora guhangana no ku isoko ry'umurimo
cyane cyane ko ubu ngubu isoko ryanagutse tuvugiye nko mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bwayo ni isoko rinini.
Yego.
Ijwi rya yego komeza.
Ariko urasanga mu by'ukuri urebye nk'umwarimu mu Rwanda ukurikije ubushobozi afite ntabwo ari wa wundi ushobora gukora competition ngo abe yava hano yifuzwa i Buganda yifuzwe muri Kenya yifuzwe n'ahandi. Rero turashaka yuko aha hantu leta ihashyira imbaraga ikubaka ubushobozi bw'abarimu ikabashyira kuri standard mbese twifuza ku buryo n'umwana uzasohoka mu by'ukuri asohoka ari umwana wuzuye ufite ubumenyi nyine yahawe. Naho ubundi bagumye uko bameze ntabwo mu by'ukuri nibaza yuko ejo n'ejo bundi ubu burezi buzaba bumeze neza.
Ariko rero hari bimwe na bimwe bikorwa kugira ngo nk'umwuga wo kwigisha bawushishikarire. Mperutse gusoma ko tuvuge abazajya kwiga kwigisha bazajya basonerwa ku mafaranga y'inguzanyo bakahabwa bourse batazishyura.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Sanga turaganira na Dr. Safari Emmanuel ahagarariye mu mategeko ihuriro ry'imiryango iharanira guteza imbere uburezi bwa bose mu Rwanda, Rwanda Education for All Coalition mu Cyongereza. Kuri telefone turi kumwe na Abdul. Abdul we?
Karame karame na Kagirimana.
Ongeraho n'amafaranga nawe Kagirimana n'amafaranga.
Twese hamwe bakura.
N'abana bo kuyarya.
Yana n'inshuti n'abavandimwe.
Yee, komeza rero uri hehe?
Ndi hahandi nk'uko bisanzwe, ni Gisabwa Abdul Saif ndi mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba, Akarere ni Rwamagana.
Yee, gusha ku ngingo rero.
Ndagirango nange nshimira Radio Ijwi ry'Amerika uyu mwanya muba mwatugeneye, muri abantu b'abagabo turabibashimira kandi twiteguye ku mutima. Haduhaye amasaha natwe ntabwo tuzabimamaza. Iyo ntangire ku kibazo nabazaga cyangwa se inyunganizi, biragaragara yuko umwarimu wo mu Rwanda ubushobozi bwe bukiri hasi. Sinibaza impamvu tujya tureba hamwe na hamwe hari inkunga ziterwamo mu bikorwa runaka, ariko umwarimu yego bashyiriweho umwarimu usabwa, ariko ntabwo ubushobozi bwabo bwari bwashyirwa ku kigero kibi. Umwarimu rero ntadakurikirana yitabweho, nta kuntu wambwira ngo rya bwa burezi buzagira ireme. Ntabwo byashoboka. Ikindi kumfashanyigisho ziracyari nkeya. Hari udutabo tw'ikinyarwanda tugenda dufasha abana gusoma no kwandika. Ibyo bitabo nge ndi umuntu ucengera cyane, ntabwo byari byashyika kuri buri mwana. Ntabwo nicyo kibazo nashakaga kubaza.
Ye Abdu, urakoze.
Ariko tuburanyeho
buretse turashakana, ikiganiro ntitukirangiza. Urakoze.
Urakoze kandi musubiriza abanyamakuru ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Ndabikora rwose. Ye komera. Ijwi ry'Amerika, duhe n'ijambo na Edouard. Edouard we.
Karame.
Wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uherereye hehe se Edouard we?
Yitwa Kayimana Agaze Edouard, nkamerere mu murenge wa Minazi, akarere ka Gakenke mu Rwanda.
Yego.
Eh,
igitekerezo cyangwa ikibazo?
Nyine mvutiya nashakaga gutanga ubwunganizi ku bijyanye n'ireme ry'uburezi.
Yego.
Ni byiza buriya uburezi bufite akamaro kanini. Ko ibikorwa byose burya bisaba kuba umuntu yaranyuze mu ishuri. Ubwo rero hari buriya bigomba kujya bikorwa n'ingufu, ariko mu Rwanda urebye biri gushyirwa mu bikorwa byinshi. Hari gahunda nziza za CBC, mbese uburezi bushingiye ku ireme ry'uburezi, ndetse kuba umwana yakwiga bishyira muri ibintu yiga akanabishyira no muri paratike, mbese
akabishyira mu bikorwa.
Ubwo rero bishyira mu bikorwa. Iyo ni gahunda mu Rwanda twishimira, kuko ubu ntaraho izana igifasha. Kuko umwana ubona nk'iyo arimo ikintu anagishyira mu bikorwa fasha bimufasha, kuko yumva icyo ari cyo. Iyo ni gahunda nziza, mbese tuba turi gushima. Ubwunganizi rero natanga nanone mbona.
Yego.
So umurongo mugari ufatika, ntibijye bihinduka cyane, kuko hari igihe haba hajeho gahunda imyaka itatu ugasanga iyo ihindutse, hari umwana ihindukiraho usanga biramugoye. Urabona nk'iyo gahunda nk'ubwo baramutse bayihinduye usanga ari cyo yahinduraho. None ikindi,
yego,
urabona nk'ubu abana biga mu mpeshyi mu gihe cy'izuba. Ubwo urumva nabyo iyo abana bari kwiga mu gihe cy'izuba ryinshi, buriya nawe urabona kwicara mu ishuri ari mu zuba, izuba ryinshi, hari gahunda mbere yariho wabonaga iyo yari igize. Ariko numva ko gahunda iteganywa muri 2020 ko gahunda ishobora kuzasubiraho abana bakaziga mu kijyanye mbese na klima bitewe na klima yoroshye mbese hari amafu niko numva rero buriya nanga nifuje ko tuganira kugira ngo ntange icyo gitekerezo
ndagushimiye rwose
ibitekerezo byanjye rwose natwe ijwi rya Amerika turashima ku buryo ikomeza gufasha abana mu burezi ababyeyi nabo buriya iyo babyumva hari ikintu bibafasha natwe bikagaragara yuko abanyarwanda natwe tugiramo uruhare mu gutanga ibitekerezo by'ibidukorerwa tubifashijwemo n'itangazamakuru
ariko mujye mushimira ahubwo ababaha igihe cyabo mukaba aribo muganira twebwe tuba turi mbese nk'abahuza gusa abo bantu nibo ngira akamaro cyane urakoze cyane Dore
murakoze cyane namwe kandi mujye mukomeza nyine namwe nawe uza kumva ka adresse kawe tujye tuvugana ariko
ndabikora urakoze
kandi turikire kuri iyo nomero ndabukabona
ndabikora rwose urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Dr. Safari ibingibi bavuze cyane cyane nko kwiga mu gihe cy'izuba Abdul bivuze ko birimo bihinduka nanone twaba tugiye gusubira kuri gahunda ya kera nibyo
ariko arakurikira cyane natwe bikurikije ibiganiro byinshi twagiye tugira n'ibibazo bitandukanye yewe n'ibyo byaje bikigirwa mu mushyikirano mu nama zikorwa ku rwego rw'igihugu ndibaza ko icyo kintu cyaravuzweho cyane ababyeyi benshi cyangwa se abarezi benshi bajya bagaragaza icyifuzo cy'uko kuriya kwiga muki urabona muki kandi kugeza no kwa mwana ku buryo kuriya bagahita ntipatanse ariko batanze icyifuzo cy'uko mu dukumenti bidahinduka ahubwo ikabagaraga vakansi nk'uko byari bimaze kera kubera yuko ari igihe koko kiruhije igihe cy'izuba usanga ari igihe kiruhije abana koko badashobora gukurikira neza ibyo rero icyifuzo turacyategereje ndibaza yuko inzego zibishinzwe za leta zishinzwe gutanga uburenganzira ku baturage cyangwa se kubahiriza inshingano z'ibyo abaturage babasabye barimo babyigaho byaratambutse nta n'ubutegereze
niko se Dr. Safari tuvuga leta tukavuga abarimu ariko ntabwo twavuze ababyeyi uruhare rw'ababyeyi mwasanze ari uruhe mu gutegurira abana kujya mu ishuri bakagira ubumenyi buhagije
umubyeyi mu by'ukuri afite uruhare rukomeye ariko ntabwo dushobora kwibagirwa yuko agomba gufatikanya na mwarimu uvuga ngo umubyeyi we agomba gutegura uriya mwana haba ari mu rugo akamukurikirana gukurikirana imyigire yiwe hanyuma ariko yamaze kumugeza ku ntebe y'ishuri icyo gihe icyo aba agomba gukora ni ugukurikira kugira ngo arebe yuko ariho akurikira amasomo neza ariko nanone wa wundi amushyikirije nawe wa mwarimu amushyikirije agomba kuba ari umuntu wateguwe ari umuntu ufite ubushobozi ufite n'ubushake ufite no kubikunda kugira ngo wa mwana koko azavemo ikintu kiza ndetse hari ubufatanye bwabo haba muri disipuline haba no gukurikirana imyigire yabo ariko cyane cyane ninde kuko dushyira umwarimu umwana umeze nk'umurwabya kuko arushamo ubwenge kuko mu by'ukuri bashoboraga kumwigishiriza cyangwa umubyeyi agashobora kumwigishiriza yagiye amugumana mu rugo ariko tugire nuko umwana arakura yamara gukura agera mu gihe cyo kwegera mwarimu akamwegera umwakira kugira ubushobozi buhagije usanga ubushobozi leta igomba kubaka ubushobozi buriya mwarimu akazana umwarimu w'inzobere umwarimu ubishaka umwarimu kandi uri muri mu bihe byiza muri mudu yo kuvuga ngo mu by'ukuri umuganda awukora nk'ukunze aho uzi ko ikintu utagikunze mu by'ukuri n'ibyo usanga
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ireme ry'uburezi mu Rwanda turaganira na Dr. Safari Emmanuel uhagarariye Rwanda Education for All Coalition mu cyongereza ni ihuriro ry'abanya ry'amashyirahamwe haranira guteza imbere uburezi bwa bose mu Rwanda abihagarariye mu mategeko. Kuri telefone dufite Lambert. Lambert we
Karame
wiriwe neza
yiriwe niriwe
radio wayigabanya gato.
Ego
ye uri hese Lambe?
Ndi mu karere ka Kirehe.
Yego mu burasirazuba bw'igihugu. Nuko yego komeza ndakumva.
Nibyo koko kuzamura ireme ry'uburezi ni byiza cyane. Halo
Lambert, telefone igomba kuba icitse. Nuko tubabarira Lambert rero yarari Kirehe none telefone ye iranze. Nuko dusubire ku murongo wa Dr. Safari. Dr. Safari ye nuko ubundi se mujya mukora ubushakashatsi mu gihe mu myaka runaka mbese nk'ubwo mwaheruka gukora ndakeka ari mu 2015 hari tubuye
ariko na
yego
kubita gihe twarabukoze kugeza n'ubu ngubu.
Yego
ye mukanya naze nkubwira ibirebana ibirebana n'uburyo ingengo y'imari ishyirwa mu burezi nubwo n'ubushakashatsi n'analysis twakoze ku bijyanye na n'imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari y'igihugu kugira ngo turebe ku by'ukuri kiba ireme ry'uburezi ryaritaweho muri intuza muri ingengo.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu muratubabara rwose, hari ikibazo cya telefone pe. Muratubabara rwose, turakora uko dushoboye kugira ngo turebe ko twagira icyo tugeraho. Nuko hagati aho ngaho tube tuhaye ijambo Elisa hanyuma atubwire igitekerezo cye mu gihe tugishaka nanone Dr. Safari kuko telefone yacitse. Elisa nawe rero telefone yacitse. Noneho nshuti z'Ijwi rya Amerika twumve aka kaziki.
Turangana buduhanganiye intebe z'icyubahiro turebana ingwe none tubayeho mu rwego rumwe. Yeah.
Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu nongere mbise gureho kubera imirongo ya telefone igenda itugora gusa mbibutse yuko muri iki kiganiro muri sanga umutumirwa Dr. Safari Emmanuel ahagarariye mu mategeko ihuriro ry'imiryango iheranira guteza imbere uburezi bwa bose mu Rwanda. Kuri telefone dufite Elisa na Safari nawe yagarutse. Elisa we.
Karame.
Urakomeye.
Nao ndakomeje.
Ubwire umutumirwa huri rero.
Nibyo uko nimwireke amazina ni byose ni Imana Elisa nkaba ndi mu majyaruguru mu karere ka Gakenke aho bita ku Rutabo. Ubwo rero nanjye nkanifuje kugira icyo navuga muri kino kiganiro nkaba nagize ikibazo nkibaza nti ubundi mu by'ukuri ireme ry'uburezi ni iki? Eze mu Rwanda niba ridahari tukatona buri munsi buri gitondo abanyeshuri babyuka bagenda abagira babaruhira ubudako n'undi rya ime ry'uburezi gitahari se mu Rwanda niho rita ubindi bihugu ho ryaba rero ku by'abanyeshuri basohoka bakajya kandi mashuri y'ibyo ime ry'uburezi bakabaye hasanga akabava yari abantu bajijutse
ye mu magambo make ireme ry'uburezi ni iki?
Nibyo nshaka gusobanukirwa ku buryo bwimbitse kuko byaba ari ikibazo nyine nta reme ry'uburezi dufite kandi mu gihuri buri gihe abanyeshuri barabyuka bagenda tukumva ko bari kwiga nuko nyine ubwo rero ntabwo twazishimira ko bajya bacyuruza kandi buri gitondo bagiyuka bagenda nta reme ry'uburezi dufite.
Urakoze cyane Elisa.
Murakoze namwe turi kumwe.
Dr. Safari wamwumvise?
Byose byo kugira ngo aremo ya mwana mu amuhubye guhagije numva ngo hari ubufatanye hari ibintu bifatanyiza hamwe kugira ngo umwana koko uburyo mvira mu rugo ko yari yarasomye ntabwo ufite umwana wese ukamwereza ku ishuri uriya mwarimu ntabafite ibyo amuha icyo gihe nta reme ry'uburezi byabare wa mwana azataha uko yakavuye mu rugo ariko ageze ku ishuri agasanga umwarimu nawe wateguwe neza ufite ibikoresho bya ngombwa muri mu cyiciro icyo ari cyo cyose umwana twamuherejemo icyo gihe azagira icyo atahana agere n'icyo azageza ku gihugu. Rero ireme ry'uburezi rikubiyemo ibintu byinshi cyane mu magambo ahinnye ni uko nguko namusubiza wohereje umwana ku ishuri wamuhereje ni muzima kandi hari icyo umutezeho niba umutezeho azandika n'urwandiko rwiza umwana akazarangiza nk'icyiciro nka primaire atazi wenda gusoma no kwandika atazi no kwandika n'ibaruwa ubwo ngubwo bavuga ko iryo reme rifite uburezi ubwo burezi bufite ireme cyangwa se bavuga ko umwana yagiye kwiga ibintu bizamugirira akamaro mu gihe kiri imbere mu gihe azarangiza primaire atazi no gusoma no kwandika ni ukuvuga ngo rero hari ibintu bifatanyiriza hamwe kugira ngo uriya mwana tureme uburezi bwacu bugire bube competitive ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga
cyane cyane ko n'isi igenda iba umudugudu
isi yo ya provinces ndetse n'umudugudu ubwo ni ukuvuga aho ugeze hose ugomba kwisanga ko kukunga yo kuringira kamaro.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda turi kumwe kandi na Evariste. Evariste we?
Ratamirinde we.
Urahura komeye. Bwira umutumirwa aho uri.
Yego. Ndi hano hamerwe cyane bitima kusura hari.
Masisi muri Kongo.
Muri Amerika.
Yee. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ndiye n'igitekerezo. Nta kibazo ko ibireme by'uburezi mu Rwanda bimaze kuba gaterera ingamba. Urabona ukuntu twize kandi uri umunyarwanda nawe.
Yego.
Twize mu buryo bugoye, urabizi ko yabaga utagize amanota runaka ukaba ugomba gutsinda. Ariko nk'ubu mu Rwanda rwose umwarimu utize abanyeshuri benshi akaba no kwirukana. Barizaga ukaba uzi ugomba kugira amanota angahe kugira ngo ubone kwimu. Kandi wanareba ugasanga imibereho ya mwarimu mu Rwanda iracyari hasi cyane. Umwarimu arahembwa ibihumbi mirongo ine na bitandatu. Mirongo ine na bitandatu rero ukurikije ibyo byari wenda umushahara shingiro mu myaka makumyabiri n'itanu ishize. Ubu ngubu ikirego kirayi kigeze kuri magana ane. Urukundo ko harimo n'ibijana by'ibirayi. Ibijana by'ibirayi byatumye umuntu ku kwezi. Ugasanga nabyo ni ikibazo. Hari hakwiye kuzamuka imibereho myiza ya mwarimu. Mwarimu akagira ubuzima bwiza. Ikindi n'amategeko utatinze agasibira. Bijya mu byo byateraga umuntu mu hafi. Bose kugira ngo turebe kwiga cyane. Kuko hari n'ibigo natwe twarize. Nuko tusize amashuri menshi ariko mu masegonderi twizemo hari n'ibigo nkizazamo waba utagizemo yatuye bakakwirukana ugataha. Aho bahagaze babikoreye lekarasoma rero basubirajyayo nta kuryama warazaga amaguru mu ibase ikime mu mutwe ukiga mpaka ugasima. Umuntu ararangiza ubutare hari ubutare ariyo kaminuza yizeraga y'u Rwanda ararangiza ubutare bamukoresha interiviyu kuvuga imyirondoro ye aho avuka n'ibyo ashaka bikamunanira aho ibisansiye. Tukibaza rero ari byo bitakuyobora ko hakwiye kuvugurira kandi iyo tugomba kubishyiraho imbaraga kuko niza aho bisira bisira kuko nta kuntu umwana yarangiza kuzuye mama atazi kwandika izina rye mu Kinyarwanda ngo bikunde. Icyo gitekerezo nashaka kuvuga.
Yee, urakoze Evariste we.
Yego, Etienne.
Yee, ni Thomas Kamirinda ariko twese turi bamwe. Nuko urakoze. Yee. Dr. Safari, niko ibi ngibi Evariste avuga byo gusibiza abana, wowe urumva ari byo? Halo? Dr. Safari
itameze neza.
Eh.
Hello?
Yego ndakumva noneho.
Pele bitu. Itameze neza.
Mu magambo make Evariste aravuga ati twebwe twize kera wa utagira amanota ahagije bakagushibiza bityo ukagira umuhati wo gutsinda. Ubu ngubu gusibiza abana ni ngombwa?
Nibaza yuko icyo dutse ukureza icyo dutse mu mwana. Gusibiza cyangwa se kwimura ese ubu.
Ijwi rya Amerika ndabarahiye rwose. Telefone zatunaniye nanone irongera acitse. Bereka gusa mbibutse yuko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ni ikibazo leta yahagurukiye ndetse n'imiryango itabogamiye kuri leta nayo yishyize hamwe irenga 23 ikora ihuriro rigamije guteza imbere uburezi bwa bose. Mu cyongereza ni Rwanda Education for All Coalition. Turaganana na Dr. Emmanuel Safari urikuriye mu rwego rw'amategeko, urihagarariye mu rwego rw'amategeko. Iryo reme rero ubu ngubu Ministeri y'Uburezi y'u Rwanda ikaba iri mu cyiciro cya gatanu cy'ubukangurambaga mu makomine mu bari ndikarahanyuze mu turere twose 30 tugize igihugu. Ubukangurambaga bukazakorerwa mu mashuri 900. Nuko Dr. Evarist mubabarire Dr. Safari. Halo.
Halo.
Ye. Telefone yacitse turimo tuvuga kuri kiriya gitekerezo cya Evarist cyo gusibiza abana. Wari urimo tubwira uti icyangombwa nicyo duha umwana.
Yewe. Icyo nifuza ko abantu bumva, reka twumve uburenganzira bw'umwana. Umwana afite uburenganzira bwo kwiga, afite uburenganzira ku burezi bufite ireme, afite uburenganzira bwo kugira ubwenge, ni ukuvuga ngo afite uburenganzira bwo guhabwa ubumenyi buhagije buzatuma agira icyo amarira igihugu akagira n'icyo amarira umuryango we na komunote arimo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyo gusibiza, nimba koko mbona namusibiza ariko kugira ngo abashe kubera bimuturutseho akaba yakibira kugira ngo abashe guhabwa ubumenyi we atigeze, nimba yararangaye, nimba yarahuye n'ibindi bibazo bindi, kuko ibibazo biri kwinshi. Ashobora kuba afite ibibazo byo mu muryango, akaba afite ibibazo bishobora gutuma wenda atagendana n'abandi, akaba yakibira akaba yabona bwa bumenyi kumusibiza ntabwo kiraba ikibazo. Ahubwo turimo turavuga ku ireme ry'uburezi ubwanjye. Nimba yanakwimuka kandi kwimura umwana nanone nta bumenyi icyo gihe wabumuhaye wabumujyanye hejuru, ko ahubwo wabumwice ubugira kabiri, ko ejo n'ejo bundi azagera muri matière, ko umuntu agenda azamuka mu mwaka niko agenda ahura n'amasomo akomeye. Mu gihe atabashije gufata ya masomo ya mbere ukamujyana mu masomo ya kabiri, noneho arenze ubwenge bwiwe icyo gihe, arenze ndetse uburyo agenda akurikira mu ishuri icyo gihe, nta nubwo wabumuhaye serivisi nziza. Kubwange rero nibaza ko tujye kureba uriya mwana, turiho turema, turiho twigisha umwana dutezeho umusaruro mu muryango, muri komunite ahantu ari.
Ijwi rya Amerika.
Ahubwo tujye kureba ibintu.
Yego.
Ntabwo tujye kureba ibintu mu by'ukuri, kuko uyu mwana niwe ugomba kwitabwaho, noneho umwitaho ninde, umuha ubumenyi ninde, n'uriya mwarimu. Umwarimu ntabwo tumumuhaye kugira ngo ahite amwimura, ahita amwimura ntacyo amuhaye, narebe nimba ari cyo amuhaye, ahubwo akorwa iriya evaluatio ninasanga kuko ntacyo aramenya, aguma aho ngaho ahabwe ubumenyi buhagije, umwana azajya yimuka koko yumva yuko harahagije, hari n'icyo atahanye cyangwa se atwaye mu cyiciro kindi kiri imbere yiwe.
Ijwi rya Amerika kuri telefone, turi kumwe kandi na Wilson. Wilson we,
karame karame,
urakomeye?
Ndakomeye, ndaho ndashima Imana.
Uri he se Wilson we?
Ubu ndi mu karere ka Rwamagana.
Yego.
Niho ndi mu karere ka Rwamagana mu mujyi.
Ni mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Nkaba ndi umunyeshuri uretse ko niga mu mashuri makuru.
Wiga mu mashuri makuru?
No. Niga mu mashuri makuru muri kaminuza.
Yitwa ngo iki? Kaminuza yitwa ngo iki?
Ni ITR Kingoma.
Nuko komeza rero.
Icyo navuga ku ireme ry'uburezi nanjye. Mu by'ukuri sinajya kure ku byo mugenzi wanjye yavuze byo kuba abana bapfa kubimura, mbese kuba bimura kuri bavuga ati hagomba byiza kwimuka wenda 96% kw'ijana, ubwo mwarimu ubwabo ntibazimbwa, baba batsinze baba batatsinze, ibyo byo hari aho wenda bigiye bihari, ariko sinziza bigihari.
Yego.
Nimba kunyumva?
Ndakumva rwose, komeza.
Sinzi niba bigihari, ariko mu minsi yashize niko byigize kumera, ugasanga wenda icyo gihe twebwe tukiga mu mashuri abanza, n'ukuntu twabaga bavuga ati niba utabonye amanota 55 ntabwo wimuka.
55 ku ijana?
Imyaka itatu n'atanu.
Ku ijana.
Mu myaka ishize hari aho nigize kumva ikigo kimwe numva bimuye n'umwana ufite amanota 35, ndibaza ati se ibi bintu bimeze gute? Ibi bumva rero ko ari ikibazo kireme ry'uburezi.
none ikindi ahantu mbona ikindi kibazo kiri kiri no mu mashuri makuru yo kuba mwarimu afite porogaramu nyinshi gasanga nanone na mwarimu kuba afite porogaramu nyinshi agomba kwigisha mu mwaka umwe ibintu byamubanye byinshi ugasanga abyigishije vuba vuba bitaruka nakubyumva ugasanga nanone ikibazo cy'ireme ry'uburezi gihise kizamo ugasanga abantu barangije muri za kaminuza mu by'ukuri nta kintu bazi ikibazo atari mwarimu asee n'abanyeshuri ubwo bitewe na porogaramu nini irabasiye kwigisha kandi mu gihe gitonze ugasanga nanone ni ikibazo numva ko numva nacyo ko ari ikibazo bazaba bagenzura izo porogaramu koko bakareba niba zikwiye kuba zakigishwa bitewe n'umwaka birimo
urakoze wisobanuye
nabo bakabigenza neza bakareba ati niba ari porogaramu yagenewe kwigisha imibare ati imibare umwaka umwe yabirangiye cyangwa bakabiganya cyangwa bitewe ndetse ibyo byose bakagenda babireba
urakoze kuri ibyo bitekerezo wisobanuye komera ijwi rya Amerika mbere y'uko dusubiza ijambo umutumirwa reka tubanze duhamagare Louis Michel we
uraho tomase muraho
uraho urakomeye
ndariko hano imeze nabi nyine ni ikibunda nyine atambura aguye icyo gito ya telefone zirimo kugenda nabi
aha njyewe nzahura ariko umutumirwa si impamya ko hazi hamubwire
ubu ndi mu karere ka Kamunyanga mu ntara y'Amajyepfo
yego
dore akabazo mfite rero njyewe mbona ireme ry'uburezi ni abantu babiri ni mwarimu n'umunyeshuri abandi bakaza bamwunganira buryo umubyeyi ikintu akora ni ukunganira uriya mwana ni ukumukurikirana kugira ngo umwana agereyo ku ishuri igihe naho ubundi ireme ry'uburezi ni mwarimu mwarimu yiranga umwana kuva mu gitondo kugira nimugoroba umwana atajya kuryama ejo mu gitondo akongera agasanga mwarimu akamwiriranwa tumbaye ngo mwarimu niwe ireme ry'uburezi niwe rizaturukaho akabazo namubaza
yego
wangaya mwarimu rwose bamugira ikintu cyiza bamwongerera akantu gatoya biriya ni byiza nyine wenda neza bibonye ariko hari akandi kantu vuba numvise ko mwarimu bashaka ko neza nawe kugeza ubu ngubu abona uburenganzira akajya muri kaminuza akagenda kaminuza ejo mu gitondo tukazasanga muri pinere umwarimu ahagaze imbere y'abana ari lisansiye ari basheriye ibyo bintu bizaba biryoshye mbega biri mu minsi ya vuba ako kantu kari mu minsi ya vuba akandi kabazo ka kabiri nari mfite ni akahe akandi kabazo ka kabiri ni aka kera umwana yagiraga gutya akagenda muri premier cycle bajyaga gutya bagasimbura
premier cycle
y'amashuri abanza umwana yagendaga mu gitondo agataha nimugoroba akiriranwa na mwarimu mbega mumva umutumirwa birashoboka bite ikintu cyakongera kigasubiraho rwose mu cyiciro cya kabiri cya premier abana bakererwa na mwarimu kuva mu gitondo kugira nimugoroba bakirirwa bagomba akaba ariko akazi kabo icyo kintu icyo kintu cyose cyongeye gishobotse ireme ry'uburezi tukaba twarigezeho urakoze Thomas we urakoze nawe wa mutumirwa mugihe umunsi mwiza
Louis Michel nawe urakoze cyane
murakoze cyane
Dr. Safari Manuel Wilson na Louis Michel rero wabumvise
yavuze ariko n'imisheri hari ibintu avuze bifite ireme natwe dushyiraho nigeze kwambwira ku kibazo cy'ubucucike buri mu mashuri iki kintu kidakemutse kiracyari ikibazo mu mashuri kuko ni gute umwarimu ashobora kwigisha abana 80 kuva mbere ya saa sita abandi 80 nyuma ya saa sita ibi ntibishoboka ku mwarimu we
aranavunika cyane
twakwirabanje bari kubwiranwe n'abana bake kugirango nabo n'abana kuva mu gitondo ukabageza nimugoroba uba ufite aho bavanye ufite n'aho bagejeje hari ubucuci rero infrastructure mu Rwanda nazo zigomba kwitabwaho ntabwo bishoboka kuko sisiteme yo kwigisha bafite yahindutse urege nko mu gatandatu abana ni benshi cyane uburyo umwarimu umwe adashobora kubitaho. Ikindi twamaze kubereka uburyo uriya mwarimu abayeho imibereho ye ntabwo umaperimeta kugira ibyo atanga bihagije kuko akapasite yiwe ntabwo yubakitse ubushobozi ntabwo bamuhaye kugira ngo abashe gukurikirana umwana haba ku ishuri haba no mu rugo kuko rega ninahatangirira ni ukubera berekana ababyeyi hagati y'umubyeyi n'umwana n'umwarimu ugomba kuba ari ibintu byubakitse neza ku buryo umwana wacu twagira icyo tumutegaho ndetse hari ibintu byinshi cyane bigomba kwitabwaho kugira ngo facilitire bitabweho zihinduke umwarimu nahabwe kapasite nahabwe ubushobozi nafatwe neza bamuhe umushahara ushimishije kuko ngo bamwongeye amafaranga 10% mu buri kuri urumva niba hemwe 50 bakakongera 5 ushingiye n'ukundi biciro hano mu Rwanda bimeze mu by'ukuri uwo mwarimu azabahate ese we afite izindi sharije
yego ijwi rya Amerika mu kirundi yego
ibiba indi
telefone rwose y'umutumirwa iragenda icikagurika mbibutse ko muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda Dr. Safari uranyumva hagati aho ngaho nanone kugira ngo dusoze neza ahari mwongere mushakire Dr. Safari kubera ko telefone ye yanze nanone hagati aho tube tuvugana na Pascal Pascal we
ego na mahoro
ye na mahoro wiriwe neza
ashe ndashimo ara imana
uri hehe se Pascal
mahoro
nuko ufite icyumviro
Ndi kumutumira mutagusubira kumutora
reka tubyizere
nagomba kusubira amerereye mu Burundi abantu abanyeshuri benshi babyenge telefone kandi kujya kwigirayo
nawe telefone yawe ariko ntabwo iri kuvuga neza
sendi kubumva
ye ubwo ngubwo noneho uje neza ye gukomeza abandanya
Ashirayo mu Burundi hano mu Burundi abanyeshuri b'icyabwenge barabarika bakaza kwiga hanze y'igihugu sinzi nda mu Rwanda kare ko bigenda ngomba kuvuga sinzi nta kuntu Burundi cyangwa nk'igihugu cyotegura hako bajya hanze kwiga yuko bakaza nicyo bintu bagenda kwiga bikaza nta mu gihugu bakaza nta babigira bakaba ariyo biteta bakaza muri icyo bihugu bakazi kugira ngo inoze abanyeshuri benshi ugomba kwinjira mu bushyikirwa rwigire rihamwe banganye nyine bigire hamwe kuko mbe bafashe kumika hagenda bakeye igihugu ku gihugu cyo kwisuganya kigahamagara abo bantu abo babigishiza hanze yagura ibyo bikorera kugira ngo ntihagire usubira gusohoka kuko bose bigira hano mu Burundi abo babigisha hanze babazanye ubona igihugu igihugu cyo bigenza gute mura nicyo byokunda
ye urakoze Pascal
yego nashaka munyishuri mbere yuko babica no kumutumirwa
yego reka gusubize rwose mu magambo make kubera ko igihe kiragiye Dr. Safari uyu Pascal aravuga ati kohereza abana kwiga mu mahanga bohereza bakeya ese ibyo bajya kwigayo nta kuntu igihugu cyabizana aho ngaho nyine imbere mu gihugu bakaba ariho babyigira noneho nabo barimu bakazanga dushigaje amasegonda 30 gusa
kamere ko ntabyumvise neza ariko ntabwo kabisa nabikubise kibazo neza
yee
ntabwo sinzi icyo mbajije
ibyo abana bajya kwiga mu mahanga nta kuntu igihugu cyabizana mu gihugu nyine imbere n'ababigisha ibyo mu mahanga bakaza mu gihugu imbere mu masegonda 20 kuki batabizana mu gihugu ibyo bajya kwiga mu mahanga
yee
Telefone rwose ntabwo isohoka neza ariko Dr. Safari Emmanuel ndagushimiye cyane nibutse yuko uhagarariye mu mategeko REFAC Rwanda Education for All Coalition mu Cyongereza. Namwe mwese ndabashimiye murakarama.